usikasirike mpenzi, hata ukijam bado wapendeza my love. Oh yeah, oh, oh yeah, oh. Najua wani miss baby, hata ukilenga text na kunitesa my love. Oh yeah, oh, oh yeah. Ningeweza kujenga time machine mpenzi, rewind it to be your disciple. Cheesy, umenifanya cheesy. CG.